Tungi nyonyi.
Take five.
Mina problem, we una problem. Mina problem, we una problem. Weka bombe, leta bombe. Weka bombe, leta bombe. Pile si kupi sheria za ba fata masharti sogeza kreti kimo cha joti jona wana kipimo cha pochi ita bebe zitambale magoti zungusha uno tumwage minoti achia watoto sishike remote bosi upo leo watu kopi
nyamba wife kakuta ndom kwenye linga baba ba medika shika mimba
si unatumia gampira bona sasa unasambaza kipira awe dada kuwa mungwana za loko unyo kwenu za nje unyo kwetu loko wa kwanza ya mina problem we una problem mina problem we una problem weka bombe leta pombe weka bombe leta pombe
nyakuliwa tumekunya kulewa
we beba shida zako bwana wewe usilete shida
tumekunya kulewa tumekunya kulewa
we beba shida zako bwana wewe usilete shida
lewa kata maji kamata baby kula mali ukiwa na wenge tapika kula nyama kula baby twende ba ruka debe changanya zungusha nilikuwa na DC baba kumbe wewe ni pirwa binti dada umefunga eti hipsi bala twende kwenye gari mini idi kata cheze wote twende
sanguro mama
ina problem we una problem ina problem we una problem weka bombe leta pombe weka bombe leta pombe
yeah.